Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radiocvoa.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Hani Washington DC muri studio ya gatandatu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva muri hose ku isi kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu. Amazi ni isoko y'ubuzima, nyamara hari abantu benshi ku isi bafite ibibazo byo kubona amazi meza. Nibyo tuganiraho muri kiganiro muri isanga. Muduhe rero telefone zacu tubahamagare muganire n'abatumirwa bazi iki kibazo banakoze ibishoboka ngo babibonere umuti aho bakomoka. Namwe hari ibyo muzi kuri iki kibazo, ubwo namwe iwanyu mwaba mwaragishakiye umuti, mube hafi rero mubaze abatumirwa mutangire inama n'ibitekerezo. Nk'uko nari mbivuze haruguru, amazi ni isoko y'ubuzima. Amazi akenerwa muri byinshi, byaba kuyanywa, kuyateguza ibiribwa, ibikorwa by'isuku, yaba ku mubiri n'ahandi. Ariko nk'uko namwe mubizi, mubibona naho mutuye cyangwa se aho mugenda, kuri bamwe amazi yabaye ingume. Hari abakora ingendo bajya kuyashaka, ndetse muri urwo rugendo bakaba bashobora no guhuriraho mo n'ibibazo bitandukanye. Uyu munsi mu kiganiro muri isanga turavuga kuri icyo kibazo cyo kubona amazi. Turi kumwe n'abashatse uburyo bwo kugikemura, baratubwira uko babigenje. Ngubwenge burarahurwa rero, namwe mufite ibindi muzi tuganire, twungurane inama n'ibitekerezo. Meka ntabatindiye, twakire umutumirwa wacu hano kuri radio Ijwi rya Amerika, kandida Mukashema, turakwakiriye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze, uretse ko wibeshye gato ndagukosora, nitwa Muja wa Shema.
Muja
wa Shema kandi.
Ye, mbabarire mbisomye nabi, ni Muja wa Shema. Ye, ndakwakiriye. Nagira ngo mbere yuko tugira iki kiganiro, nari nifuje kuba navugana n'umwe mu bo mufatanya. Uraza kutubwira umushinga wawe, uburyo wagejeje amazi aho iwanyu. Nagira ngo ubanze wibwira abatwumva mbere yuko dutangira ikiganiro.
Nitwa Muja wa Shema Kandida, nkaba n'umunyarwandakazi uba mu Bufaransa. Abandi umubyeyi ukuze ufite abana batandatu, abahungu batatu n'abakobwa batatu. Ubwo rero nkaba narakoze umushinga kubera ko aho nakuriye numvaga ko ari ngombwa ko ikibazo nari nkizi cyane ari ngombwa ko mfasha aho mvuka n'abo twareranywe n'abandi bavuka bose.
Yego, utubwiye ko uba mu Bufaransa ariko ukaba ukorera uwo mushinga wawe mu Rwanda. Tubwire neza uko igitekerezo cyo kuvuze ko aruzi ikibazo, ariko igitekerezo cyo kugeza amazi ku baturage aho ngaho uvuka, tubwire naho ariho cyaje kujemo gute.
Mu by'ukuri umushinga nashinze association kajya mbere mu mwaka w'2013 ngiramo maze igihe kinini nari maze hafi imyaka 10 mu Faransa ntangira mfasha abana batishoboye kubabonera za uniforme n'ibikoresho by'ishuri hanyuma ngeza huko ngenda njya gusura n'abavandimwe nza kubona ko ikibazo cy'amazi kigihari hanyuma nibwo natekereje nyine gukora uwo mushinga kugira ngo abo bana nafashaga n'ubundi bajyaga ku ishuri ariko bavuye kuvoma kure ubundi basa nabi nta batashoboye kumesa ababyeyi benshi bafite abana ababyeyi b'abagore gusa batishoboye icyo gitekerezo kinzamo cyane nk'umuntu w'umudamu nk'umuntu w'umugore kugira ngo mfashe abakobwa cyane cyane n'abagore.
Yego, ibyo bibazo nawe ubwawe wari warabinyuzemo, ikibazo wavuze uti ni ikibazo nari nkizi, hanyuma usubiyeyo usanga ntabwo kigeze gikemuka, biracyari kwa kundi, ukabona abo bana nyine bakobwa bajya kwiga yenda bakererewe bambaye nabi, nta buryo bwo kubona akanya ko kwiga yenda bafite nyuma y'amasomo, uti reka mbazanire amazi. Abaturage babyakiriye gute ubagejejeho uwo mushinga wo kubazanira amazi?
Mu by'ukuri amazi yajyaga aza, hari abazaga bakakora imishinga nka paruwasi yari yarigeze gukora umushinga ariko ntiwamara igihe kubera urebye ibintu bya gestion, kandi hari ukuntu amazi yacaga mu karere nko muri segiteri imwe ikaza muri segiteri y'aho ntuye aho mvuka yitwa Rwesero igaca nko muri Ruri ikamanuka za Gikingo ikanyura ahandi ariko abo ntibabona amazi. Noneho bashaka wenda nko umushinga ari ukuyu wuha Rwesero gusa, noneho amatiyo yanyuze abantu bakagenda bayasa kugira ngo nabo babone amazi nk'ibintu byumvikanaga. Noneho njyewe rero nk'umuntu wari warahavukiye muri Rwesero najyaga ku ishuri mu gitondo mvuye gushaka amazi munsi y'umusozi ahantu kure za Mpanga zahe, mbere y'uko ayo mazi yageze mu rugo nkafata n'agacuma nkashyiramo andi yo kujyana ku ishuri, kandi ngomba no kuyasiga mu rugo nagaruka nimugoroba nabwo nkabigenza gutyo, nsanga ari ikibazo ngomba nanjye kugiramo uruhare kugira ngo mfashe aho mvuka mfashe n'abavandimwe. Hanyuma ubwo ngubwo nibwo maze gukora utekereza kuri uwo mushinga nashatse inshuti cyane cyane muri Lyon, hanyuma turafatanya umushinga ndawiga cyane ko harimo n'ikibazo cy'abakobwa bajya kuvoma ibyo mu bihuru abahungu bakabafata ku ngufu, ukabona harimo inda zitateguwe cyangwa se indwara zimwe na zimwe zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Nsanga uruhare rwanjye nk'umugore kandi nk'umukobwa nanjye byigeze kumbaho, nsanga ntagize urwo ruhare kandi ndi mu bihe nshobora kubona ubushobozi naba mu by'ukuri mpemutse ndavuga nti ndiyemeje nkora umushinga gutyo.
Ni igitekerezo cyiza. Hanyuma hari akantu ukomojeho kajyana n'umushinga wawe, imishinga yari yaratangiwe ariko abaturage bagaca nk'amatiyo kubera ko nabo bakeneye amazi. Izo ni zimwe mu ngorane yenda ushobora kuza kutubwira nawe niba hari izo waba warahuye nazo, ariko wowe utangiye uwo mushinga uko mbyumva nduva warawutangiriye aho ngo muri asosiyasiyo ijya mbere
Afurika ijya mbere niho nawe
utangiye
uwo mushinga?
Yego,
Afurika ijya mbere.
Noneho utangiye nyine gukora umushinga wawe nubwo abandi bari baragerageje bahuye n'ibibazo, wowe uruhare rw'abaturage rwabaye uruhe kugira ngo umushinga wawe ubashe kugerwaho?
Njye narabanje mvugana n'abayobozi b'akarere ka Gakenke, mvugana n'umurenge, mbese ikibazo nkumvikanaho n'abayobozi b'ibanze kumvikana ko bazakoresha inama abaturage kuko ikibazo abaturage nabo bari barakizi bari bakizi ko kibakomereye. Noneho twumvikana ko uruhare rwabo ari umuganda, bakazajya bacukura bafata iminsi bagacukura imiyoboro aho tuzashyira amatiyo hanyuma abari rwo ruba uruhare rwabo uruhare rwa muri uwo mushinga rwabaye rwose urwo gucukura umuyoboro w'ibirometero 9.
Ndibwira ko mumaze kubashyiramo bakumva ko ari igikorwa cyabo bagashyiramo ingufu zabo noneho batasubiye inyuma ngo bajye guca aya matiyo.
Ikibazo cyaje kuba hari aho baciye amatiyo ariko abaciye amatiyo mu by'ukuri wabonaga ari ba bantu bashaka kuhira inka zabo bashaka atari ba bantu ubona bakeneye amazi mu rugo mu by'ukuri ariko nakoranye n'abayobozi kuko mfite abakanyamigezi na twakoze komite z'amazi abaturage bikoreye komite zicunga umuyoboro zireba uko ibikorwa byagenze noneho bakamenya aho amatiyo yatize bagahita babitubwira noneho tubibwira ubuyobozi tumenya n'amazina y'abo bantu ubuyobozi burabihaniza kugeza ubu ngubu ikibazo cyarakemuka.
Ku buryo bwihariye se mwebwe muri iyo nzira muri urwo rugendo ni nka zimwe mu ngorane mwahuye nazo watunyuriramo?
Mu by'ukuri ingorane ntabwo zikomeye cyane kuko twabanje kwiga umushinga tureba dufatanya amasoko menshi kugira ngo tugire amazi ahagije noneho aho ahandi bacaga amatiyo tugenda tubaha amarobine kandi buri robine ifite komite y'amazi iyicunga ku buryo habaye ikibazo baba bakizi bakakitumenyesha hari igihe batugira icyo batubwira ariko bagahamagara kanyamigezi ati hano habaye ikibazo wenda robine yapfuye. Mu by'ukuri nta kibazo gikomeye kuva tubahaye amazi aho ngaho amatiyo yanyuraga abaturage bagakora komite zabo zibafasha kuyacunga ikibazo ntabwo byaturemereye cyane burya iyo ukoranye n'umuturage kandi azi ko umushinga ari uwe kandi amazi twayagurishije ubundi mbere ayo mazi aragurwa ntabwo bayavomera ubuntu ubundi ijerekani yaba y'imvura yaba ari ukujya kuyashakira umuntu ipfiriya munsi y'imisozi ijerekani yari amafaranga 100 twebwe ijerekani tuyashyira ku mafaranga 8 umuturage yarishimye bumva ko igikorwa ari icyawo bumva ko ari amazi ajyanye n'ubushobozi bafite buri wese amugeraho ku buryo icyo kibazo rwose cyo kutunaniza cyangwa cyo guca amatiyo n'iki byarahagaze.
Amafaranga 8 ku ijerekani buri wese arayabona. Kubaye nk'umenya ikibazo n'igikubaza niba abo bantu amazi bayabonera ubuntu cyangwa niba hari icyo batanga. Yego, kugeza ubu se hari uwigeze avuga ati nabuze ayo mafaranga 8 kugira ngo ngure amazi cyangwa buri wese mubona ko nta kibazo cyari uwayabura yabyagenda gute?
Ahubwo barambwiye bati kandi dabishoboka bite kuyashyira ku 8 wayashyize basi no kuri 50 ko tuzajya tuyagura.
Nuko hanyuma se ubwo amafaranga avuyemo nayongera gukora mu bikorwa byo gusana amariba cyangwa n'ibindi bikoresho bijyanye nabyo cyangwa hari ahandi muyashyira mu bindi bikorwa mu yindi mishinga?
Amafaranga avuyemo igice kimwe gihemba kanyamigezi uhora akurikirana ayo mazi, ikindi gice gifatwa n'abavomesha amazi kuko ntabwo umuntu yavomesha amazi yiriwe yavomesha amazi ngo agendere aho ngaho kandi umugizi we nawe yawishe, andi tuyashyira ku ruhande akagenda agura ibikoresho bya robine zapfuye aho ibikoresho tubikeneye gutyo gutyo. Ariko twagize amahirwe bigitangira tuyabonera rimwe tubona amafaranga menshi hafi 500,000 noneho tuvugana n'ubuyobozi dufasha abakobwa babyariye mu rugo batagira gifasha tubagurira amatungo inkoko tubagurira ihene kugira ngo ba bana babyawe nabo bashobore kubaho bashobore kugira ubuzima bwiza.
ndumva imishinga muhafite ari myinshi ubwo aho naho wenda muzatubwira tuzizongera tuba hakanya ni muramo kamubonetse mutugandire kuri uwo mushinga nawo ndumva ari mwiza cyane wo gufasha abo bakobwa kubasha no kurera abana babo ndikambwire aba dukurikiye ko uyu mwanya ari uwanyu no ikiganiro muri isanga ikiganiro kibaho ijambo mukatanga inama mugatanga ibitekerezo reka tunyarukire ku murongo wa telefone ariko abaduhaye nomero zanyu mube hafi barimo kubahamagara ntizicemo reka twakire uw'Imana Jean de Dieu turi kumwe
yego turi kumwe
nikaze ku ijwi rya Amerika uduhamagaye uri hagana hehe
ni kwa Uwimana Jean de Dieu ndi mu Rwanda
yego
narayura serazuba karere ka Nyagatare
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo mfite usanga mu byaro cyane cyane nk'inaha muri za Nyagatare hari ahantu usanga haba hatari amazi ikibazo nshaka kubaza imiryango cyane cyane hari imiryango yitwa za Croix Rouge hari n'indi yagiza nka FH igezaho abantu amazi nashaka wenda kugira icyo nabivugaho hari nk'agace usanga wenda nko mu mudugudu harimo nka za robine zirenze imwe ariko ugasanga n'akandi ugasanga nta na robine irimo nko mu kagari kose ugasanga abantu batuyemo bavoma amazi y'ibinamba ubu twebwe hano Nyagatare murenge wa Karongi ari kabusha mudugudu w'Uruyenzi tuvoma amazi mabi y'ikinamba y'imvura yagusanga amazi asa icyondo yabaye umukara aba ngira ngo rero niba batwumva rwose natwe bazadufasha bategereza amazi meza
ayo mazi y'umukara uvuga mu mazi igihe kingana iki mu yavoma
ni igihe kirekire kuko ni umugezi munini umanuka uturuka za Uganda ukamanuka ufata umanuka mu kivu mu gishanga cya Muvumba ufata kukagera mu by'ukuri tuma gihe kirekire tuyavoma ko naravutse ndikavukira naravutse ndayahasanga nsanga ababyeyi ariyo bavoma mbabaje nabo bambwira ko n'abasogokura ariyo bavomagana nawe tukaba tukiyavoma
ni amazi adatemba ari aho y'ikinamba
ni amazi atemba ariko nyine iyo imvura yaguye imisozi imanura amasuri nyine agakazamo ugasanga amazi yabaye mabi
wari ukomeje ku bantu babagira neza nka Croix Rouge bagerageje ku bagerageza gutanga amazi mu baturage mwebwe hari aya mahirwe mwigeze mugira ngo byibura hagire umuryango ugerageza
aya mahirwe nta twize tugira ariko dutaramukiye nko mu duce dutuwanye menge duturanye usanga hari imishinga nk'iyo ngena yemvuze na FH yagiye baha amazi kwa twivuga ariko natwe bazadutekerezaho
yego none se utanze igitekerezo usaba yaba uwaba afite uburyo bwo kugira ngo abafashe hari icyo wifuza kubaza se umutumirwa wacu hari inama wifuza kumubaza kugira ngo byibura namwe murebe aho mwagera yatubwiraga mu kanya ko sinzi nibakurikiye ikiganiro atubwira ukuntu bahuje abaturage hanyuma babasobanurira umushinga hari uburyo wumva nawe byashoboka reka nguhe umwanya niba hari icyo wifuza kumubaza umubaza
gute namubaza sinzi niba ari kumva
arakumva
icyo nababaza abanyakubahwa mu by'ukuri hari naho usanga hari na za robine zakoraga kera cyane naba nifuza rero ko mudufashiye niyo mwafatira kuri za robine kuko hari aho ubona impombo zazo mukaba mwaduha amazi meza
reka muhe umwanya sinzi niba yagera muri ako gace k'iwanyu ariko ubwo ashobora kuguha inama y'uburyo mwabigenza madame kandida
mbo muvandimwe arakwiye gutanga igitekerezo no kubaza iki kibazo ariko rero hari ikintu bita kwishaka n'ibisubizo hari igihe abantu bicara bakavuga bati robine yarapfuye amatiyo yarapfuye nyamara kandi wenda bidahenze nk'ubwo bashobora gushaka nk'umuntu ushinzwe amazi ku karere cyangwa ku murenge bakabapimira bakareba mu by'ukuri ayo matiyo agura ngahe noneho baba barakurikije igiciro cy'ayo matiyo bakurikije na nuko abazakoresha imanzi mangana ugasanga bayigabanyijemo babikora kuba hari izo robine zigihari zitagikora amatiyo yarapfunze ntibazashaka umuntu ababarire ngo ayo matiyo bayasanishije biyatwaye angahe noneho bareba bati si ko tuzakenera wenda amafaranga no gutya abazayakenera nibangahe bazakoresha imazi nibangahe ese buri muntu ashobora gutanga angahe bigakunda noneho biyambaze n'ubuyobozi ubuyobozi burya nabwo nuko wenda baba butafashe iyo ya mbere ariko babonye abaturage bafite ubwo bushake babegera bakabafasha numva ariyo nama namugira kuko ku giti cyanjye ntabwo navuga ngo ndaza kubafasha ariko iyo nama ni nziza kuko kuba nibura hari izo robine zishobora gukora ikibazo cy'amatiyo ngiye nkurikije uko ndaguze amatiyo hano ntabwo ahenze ahubwo nibashake ukuntu ayo matiyo n'igiciro cyayo bakore dovi bamenye ngo nangahe begere ubuyobozi ndabizi bizabafasha cyane ko nko gucukura abaturage bazacukura utazabona amafaranga yo gutanga kugira ngo ayo matiyo agurwe azavuga ati ngenzi atanga umuganda ncukura amatiyo azanyura
ni igitekerezo cyiza
igikorwa rwose kizaba icyabo kandi bizakunda
azashyiraho utazabona amafaranga azashyiraho amaboko kandi nk'uko wabitugaragarije kuko umuganda abaturage batanze kugira ngo umushinga wanyu ubashe kugera aho utanga umusaruro byaragaragaye ko bikora noneho zandodi urumva izo nama uzakiriye gute hari icyo wabivugaho
izo nama mu ngiri nzakiriye neza mubyukuri nawe ngiye kwegera abayobozi mpereye mu bibanze nkomeje no mu nzego uko zigenda zirutaho abantu z'icyo babivugaho
yego rwose gerageza urakoze nawe kuba witabiriye ikiganiro kandi ukaba unatanze n'inama nako ubajije ibibazo bituma n'abandi barushaho gusobanukirwa ndibwira ko abadukurikiye muri uyu mwanya hari icyo bungukiyemo kizabafasha nabo kubona amazi yenda gushimiye rero nibutsa abadukurikiye ko iki ari ikiganiro muri Isanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ikiganiro kibaho umwanya mugatanga inama ibitekerezo mukabaza abatumirwa uyu munsi tuba turi kumwe na madame Candida Mujawashema akaba ari umunyarwandakazi uba mu Bufaransa ariko ubu akaba akorera imishinga mu Rwanda imishinga iterambere harimo n'uwo wo kugeza amazi ku baturage ba Rwesero aho akomoka madame Candida nsubiye inyuma gatoya iyo mureba mukagereranya mbere uko byari bimeze abantu badafite amazi mukabona n'ubu ngubu mubona byarabafashije gute mu mibereho yabo
hari uburyo bubiri umushinga wafashije abantu hari abo abaturage bayakoresha bisanzwe batakijya kureba gushaka amazi munsi y'imvune yo kujya gushaka amazi yaragabanutse ikindi kandi bafite amazi meza nubwo ntashobora gupima ngo urugero indwara zagabanutseho ariko biragaragara yuko gukoresha amazi meza bibafasha bigabanya n'indwara ubwo wundi umuntu yabaza kwa muganga uko bimeze niba hari icyo byahindutseho ariko ndabyizera ko byahindutse abana basigaye bajya ku ishuri nta kibazo bavoma mu gitondo bakajya ku ishuri n'ikigo cyabo cy'amashuri yo muri Rwesero nta mazi twahahaye ariko mbere yaho gato twari nari narabaguriye ibigega by'amashuri bifata amazi y'imvura ku buryo ubwo amazi yo gukoropa yo kuhira imboga gukora jaride akarima k'imboga ku mashuri ubu basigaye buhira imboga ku ishuri nta kibazo abana bajya ku ishuri batagombye kujya gushaka amazi munsi y'umusozi nta kibazo abagore basigaye bajya guhinga bakagaruka bafite amazi batananiwe rwose bafite n'isuku bafuze nta kibazo gihari. Ikindi rero nari ngiye kuvuga ni uko twubatse utuzu amavomero twubatse twagiye twubaka utuzu tw'amatafari tutugira twiza, noneho abadamu nibo twasabye ko bavomesha amazi. Muri utwo tuzu rero twabemereye ko bashyiramo twa etajeri bagashyiramo ibicuruzwa amasabune, umunyu, ikibiriti, ibikenewe hafi aho ngaho kugira ngo ye kwirwa yicaye gusagurisha amazi, ahubwo n'ibicuruzwa bya hafi abaturage bakeneye uje kuvoma atwara ijerekani agure n'isabune, agure ikibiriti, agure umunyu. Icyo kintu abavomesha amazi barishimye cyane ku buryo natwe twumva bidushimishije.
Ni igitekerezo cyiza, n'igikorwa cyiza cyane rwose. Aho ngaho imishinga ndumva muyigeze kure cyane. Reka ubwo turaza kureba n'abantu babonye bariye kuri ubwo bufasha mwabagezejeho, hanyuma batubwire nabo uko ubuzima bwabo bwifashe muri iki gihe. Reka twakire Ruhamya Ali.
Yego.
Uratwumva urahagana he?
Genda hano cyangwa hagabaje mu Rwanda.
Yego. Aha hose mwebwe mufite ikibazo cy'amazi cyangwa arahari?
Eh, ntabwo cyabura amazi, amazi ni cyabura.
Gihagaze gute cyangwa banza wibarize cyangwa se usaba inama umutumirwa? Ntabwo nzi niba ari igitekerezo cyangwa ari inama washaka gutanga, ahubwo turakomeza.
Ndagira ngo mbaze ibintu bakora. Yarabyize kuri hari noneho ikindi cya kabiri ubwo birajyana n'ibyo mu ishuri usanga n'igihe tugiye gusaplayinga amazi, kohereza amazi mu matiyo haba harimo imyanda. Iyo myanda yo kandi ugasanga iraza kugira ikibazo ku baturage bitewe n'uko amatiyo angana, ugasanga abaturage niyo bibazo kimwe kuri bo ntibiho haza kuba ikibazo ku baturage. Ese ibyo babikemura bate? Iyo haramutse hari umuturage ugize ikibazo bitewe n'aya mapiyo bakoresheje ano y'ibyuma n'iyo nshaka kuvuga ano y'ibyuma bigaragara ko ateza uburwayi, ese babikemura bate iyo hageze umuturage urwaye?
Yebo, guma hafi rero ubwo wagusubiza, nyuma uraza kutubwira nuko ikibagabaga ikibazo cy'amazi kifashe. Madame Candide, mwumvise ibibazo bya Ruhamya? Ati warabyize.
Ikibazo cya mbere niba nabyumvise neza, yabaje niba narabyize.
Yego.
Burya gukora ikintu ntabwo bisaba kuba warakize. Njyewe nize, ndi umusosiyali, nize ibyerekeranye imbonezamubano, gufasha abaturage, ibikorwa bya developuma by'iterambere, nibyo nize. Nize gukora amaproje, uko ufata proje ukayimonta ukayirangiza ikarinda irangira ukayikontorora ugakora bira yayo, ibyo narabyize. Noneho ku byerekeranye n'amazi sinabyize, niyo mpamvu navuze ko nkorana n'abenjeniyeri, nakoranye n'abanjeniyeri. Ikindi ngo nahita namusubirizaho ku byerekeranye n'amazi ashobora gutera indwara. Mbere y'uko dutangira gukora umushinga, twafashe amazi y'isoko tugiye gukora, tujya kuyapimisha, twarayapimishije muri laboratwari. Ibisubizo turabifite, uwabishaka wese twabimuha. Ikindi ni uko na ubungubu ejo bundi muri iki cyumweru gitaha dufite gahunda yo koza ibigega byacu turabyoza, kugira ngo na kwa kundi amazi wenda ashobora kuzamo urubobi cyangwa iki hagati mu kigega, ibigega turabyoza kugira ngo ubuzima bw'abaturage tutabaha amazi ashobora no kubashyira mu kaga. Ibikorwa byacu turabikurikira tukamenya uko byagenze. Kugeza ubu ngubu ntabwo turumva hari umuntu watubwiye ko yagize ikibazo cy'uko yanyura ayo mazi, kuko nangiyonze ubu niho ndi, nangiyonze ndayanywa. Ubwo rero urumva ko nangi ubuzima bwanjye mbukunda ku buryo nkajya gushyira ubuzima bwanjye mu kaga.
Yego. Ruhamya, hari icyo wifuza kongeraho kugerageza yenda niba rugusabanuza cyangwa se niba ibyo agusabanuriye ubyumvise?
Ndikwiye nange ndi demuno ra onja bakorana. Yenda ndi kugindira iki mukorera abenye n'ewe ariko narindi bishobaga bitewe n'uko bamwe hari ujya mu kazi cyangwa agashinga ikintu nk'icyo nicyo kiza ariko ntamenye ibikoresho azakoresha bigasanga hari ibyo bigize ingaruka kuva ku baturage bitewe n'ibikoresho bakoresheje nicyo nagira ngo nsi n'umuko yanjye mu nzozi nambye ko ahahagaze
yego niyo mpamvu bifashisha abenjeniyeri. Hanyuma ikibagabaga muri makeya mwebwe mu amazi arahari wavuze ko hari ikibazo ariko ikibazo gihari ni ikibazo giteye gute?
Amazi imwe aba araboneka ubundi akabura bitewe na karitsiye nyine abantu baba basuyemo.
Ari nk'icyifuzo se watanga muri ubwo buryo mubona amazi cyaba ari nk'ikihe yenda ko haba hari nk'abashinzwe kubagezaho amazi baba bakurikiye muri uyu mwanya icyifuzo cyawe cyabyiye?
Njye nk'uko icyifuzo cyane nuko iyo twita wasake yagabanya igiciro cy'amazi none ikasapurayinga ahantu hose ibikorwa remezo bitaboneka ari nk'icyifuzo nyine ku buryo buri muturage wese yibonamo ubushobozi bwo kuba yagura ayo mazi. Niwe ijerekani igeze igiciro cy'ijana arabigira ijana hanyuma agira 50
iragura ijana hariya ku rweseroho ni 8
ngaho nyine zirabyumva
yego
bisiga byiza nyine uko buri muturage wese yategera se yabona ibyo bushobozi nyine buri
yego
kigiye hasi
yego. Ndagushimiye cyane Ruhamya ari kuba wagize uruhare muri kiganiro, urakoze cyane. Twakire niyo kwizera Damien. Damien
alo
wiriwe neza alo Damien
alo alo ndabumva
yego yego urahagana he?
Ndagana i Burundi mu Komoro mu ntara ya Rutana.
Mwararutana mwebwe mumeze mute ku kibazo cy'amazi?
Kibazo cy'amazi mu makomine yo mu Rutana ni komine ya Giharo ifite amazi make cyane, hari mitumba itagira amazi ku buryo usanga kugira ngo umuntu ashikire amazi meza bitwara umwanya muremure cyane.
Wari ufite ikibazo? Yego, wari ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza gutanga?
Igitekerezo nashaka gutanga ni ku bantu bagiriwe amahirwe bakaba bafite amazi kubera ari ibintu bitwara umushinga muremure ko boyabungabunga kubera amazi ari ubuzima, bakitwararika impanuro bahabwa n'abagiraneza baba barabakoreye uwo mushinga wo kubashikiriza amazi hanyuma bakayabungabunga kuko igisata cy'amazi n'igisata gitwara uburyo bwinshi ku buryo bw'uko iyo babifashe nabi abagirwa amahirwe bakayaronka ni ndabire bitaba batakaje.
Yego yego rwose ni inama nziza, urakoze cyane. Hari ikibazo wifuzaga kubaza umutumirwa wacu mbere y'uko muha ijambo akatubwira icyo atekereza kuri icyo gitekerezo cyawe?
Ikibazo nashaka kumubaza none abagira neza bidumbye kugira ngo mu karere runaka kaba gakenya amazi batware y'amazi, hari ibyo bidunga mu kugira babone ahantu hakenya amazi n'igisabwa kugira ngo ashikeho kuko hari uburere bwinshi usanga bwakenya amazi kuva kera ariko gushikana bugingo n'ubu usanga akaciro atakiraho kugira ngo amazi bayaronke igice baba bitunga kugira ngo batange amazi ku bayakenye.
Umutumirwa wacu ari mu Rwanda kandi ibyo yavuze ko yakoze ahereye ashingiye kuri Association Afurika Jya Mbere, kamuha umwanya agira icyo akubwira. Madame
murakoze kumaganya ariko sinzi nimwe niba mubonera igisubizo mu byukuri
kuko urabona icyo mubwira
na kibazo simbizi kuko urumva na hano muri Gakenke nubwo nayashyize muri Rwesero igice kindi kinini cyo muri Gakenke cyo mu karere ka Gakenke mu murenge wa Ruri n'ahandi hari ahandi hafite ibibazo by'amazi ku buryo rero ndimo gukorana n'ubuyobozi kugira ngo turebe uburyo twashyikiriza abandi kandi utundi tugari cyangwa se indi mirenge idafite amazi yo muri Gakenke kugeza ubu ngubu mu gahunda mfite nuko ntabwo najya ahandi baravuga mu Kinyarwanda ngo ujya gutera uburezi arabwibanza urumva ko ngize amahirwe nkabona uko mfasha abaturage ba hano bakabona amazi wenda ikindi gihe nazavuga ntireka tujya ahandi ariko ntabwo nava muri Ruri nzi ko abantu bagikora ibirometero birenze bitatu bajya gushaka amazi ngo mbasige gutyo gusa
ariko rero n'ubu urabafashije n'abahandi nabo urabafashije kuko ijwi ryawe rigeze kure ribwiye abantu uburyo abantu bashobora kwirwanaho kugira ngo babashe bafatanyirize hamwe noneho babashe kubona nayo mazi meza
ariko ikindi bashobora gukora nk'ubu nagize amahirwe numvikana n'abantu bavuka muri Rwesero ariko batuye bagize amahirwe yo kwiga bajya gutura ahandi bajya gukora mu mujyi Kigali hirya no hino mu gihugu twakoze akantu ka asosiyasiyo ubu twaravuze duti turebe ikindi nubwo atari amazi ikindi gikorwa cy'amajyambere kuri twajya dushyira hamwe amafaranga tugakontribuwa tugafasha ubuyobozi n'abaturage bahari tukareba ikindi gikorwa cy'amajyambere twakora ubwo rero ndakeka biri bikunze byaba byiza ko n'abantu wenda bavuga ahantu bajya bishyira hamwe bakareba igikorwa cya nyacyo gikenewe kurusha ikindi noneho bakishyira hamwe bakajya bahana udufaranga duke duke nk'iyo dufite rwose iryo shyirahamwe twayise Club de Rwesero tugenda duhura rimwe na rimwe nk'iyo naje dufite groupe duhuriraho ku buryo ubu twatangiye kwiga ikindi gikorwa dushobora gukora cyo muri Rwesero kubera ko amazi ahari ngo tubiga ikindi dushobora gukora ariko abantu uburyo kwishyira hamwe ubu buri wese agatanga n'udashoboye gutanga amafaranga burya agiye gitekereza ibyo bintu byo kugenda abantu batuye hamwe bishyira hamwe hari uhavutse utakihatuye nk'uko nanjye nahavutse ariko ntikihatuye ariko ushobora kubona ndabona ibihumbi ijana cyangwa ibihumbi magana abiri bagafatanya bakareba igikorwa bakakizamura njye numva abaturage igitekerezo kigomba kubavamo leta ikabunganira cyangwa undi muterankunga akabunganira nyuma
yego kandi ibyo bagezeho bakabasha kubibungabunga nk'uko niyo Kwizera Damien wo mu Rutana yari arimo kubitangaho inama ati nyabuna ayo mahirwe bagize amazi babonye bayabungabunge yego ku murongo wa telefone dufite David Bonfils dufatanye
yego ndabumva neza cyane
yego uradukurikira ahagana he
mu Rwanda mu karere ka Ngororero bisanzwe
ahagana he
Ngororero
Ngororero yego
yego
ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
biravanze ariko mbere na mbere ndabanza nshimye umutima ko yitabiriye hanyuma kandi numvise avuga ko akorera nyine mu karere ka Gakenke ariko mu by'ukuri iyo urebye mu gihugu cyacu usanga ikibazo cy'amazi cy'ahantu henshi nko ngo leta yagiye ishyiramo imbaraga cyane ariko ahantu nigeze kubona abantu baragerageje bageze ahantu amazi nyine bayakuye ahantu mu kiyaga kugira ngo umubaze ahubwo niba afite ubuhanga wenda ku bintu by'amazi usobanurire aho hantu babahaye amazi bayabaha avuye mu kiyaga ariko ageze mu baturage banga kuyakoresha bavuga ko ari mu munyu bakomeza kujya bivomera ya yandi atemba yo mu binamba yo hasi bamenyereye none amazi nk'ayo ngayo y'abaturage bavuze ko ari mu munyu ese bayakoresheje hari ingaruka yabagiraho nongera kumubaza hari abantu hamwe namwe nyine usanga haragezwe amazi ariko ugasanga ba bantu bakizemo imbaraga baravunika wenda nta n'umuterankunga bafite ariko ya mazi yamara kujya mu baturage ugasanga abaturage kuyabungabunga birabanani ugasanga rimwe na rimwe barayafunze bavuze bati twabahaye amazi none kuyacungira umutekano cyangwa se kuyabungabunga byarabanani ugasanga n'ubundi uwo mushinga usa nk'aho ntacyo wamariye abaturage cyangwa se ugasanga n'imari yayatakaye harahunze bo ibikorwa byabo babikurikirana bite bya buri munsi kugira ngo imbaraga zabo zibe zapfuye murakoze cyane
urakoze David kandida uyu muvandimwe David Bonfils dufatanye abajije ibintu byinshi bimwe bishobora kuba bikureba ushobora kuba wabimubonera ibisubizo ariko binyenda ibindi bidashoboka ubwo umwanya n'uwanyu
umva hari ikibazo kimwe ntari bubashe kumusubiza kireba abinjeniyeri byerekeranye n'amazi ari mu munyu sinabimenya rwose kuko nibyo navuga ko twe twafashe amasoko dupimisha amazi tubona ko ayo mazi afite nta buziranenge niko bivuga ndetse ameze neza ko abaturage bashobora kuyanywa icyo ngicyo nta kiba cyarimo amazi rwose amunyu naba mubeshye ntabwo nzi icyo nta gisubizo namuha kereka wenda niba hari abantu barimo kutwumva bashobora kutwunganira ku buryo bamubwira bati byagenda gutya ibyo ntabwo mbizi
yego nta kibazo
kuko ni umusosiyare ntabwo umusosiyare mwisi mbonezamubano ntabwo ndi
tuzabaza ba benjeniyeri bawe n'abandi umugani wawe niba hari n'abadukurikiye muri uyu mwanya bashobora kuba bafite igisubizo nabwo batubwira hanyuma wowe uratubwira ibyawe
hanyuma ku byerekeranye icyo kibazo n'izo mpungenge z'uko abaturage bakora wenda imishinga yabo hanyuma nyuma ikaza gupfa cyangwa kuyikurikirana bigende neza icyo kibazo njya gukora umushinga nari inkunzi kuko nyine nababwiye ko aho nubatse ikigega mbona ni inkuru ntoya aho nubatse ikigega ubu ngubu kuva kera nyiri umwana niga primeri hitwaga ku kigega kubera yuko bahubakaga ibigega amazi ntituyamaranikiye ndavuga ni noneho ngiye kuhubaka ikigega kinini hazahore hitwa ku kigega ariko noneho amazi azahahore ubwo rero kugira ngo bikunde nifashishije nibwo twaganiriye n'abaturage dushyiraho komite z'amazi buri vomero rifite komite y'amazi iyo amazi abuze cyangwa abaye makeya bijya bibaho icyo gihe ya komite ihita iterana ako kanya nta nubwo bisaba ko bambwira cyangwa babwire umpagarariye hano ngo amazi abuze tubigenze gute komite ihita iterana igahamagara akanyamigezi twebwe icyo dukora wenda nk'iyo hari ahantu ugira gutya aho biteranira hakaba hazemo nka fuyite ibintu nk'ibyo akanyamigezi akaba ari we ubyitaho twe tukamuhemba nk'uko twamwemereye agahimbaza muti tumuha buri kwezi ariko ibindi byose bijyanye no gucunga ibijyanye n'amasaha yo kuvoma niyo komite y'amazi n'uvomesha babyikorera
yego cyane ko ubwo wanabahaye mwama nabahaye n'uburyo bwo kugira utundi tuntu bikorera kandi tubyara inyungu iruhande bwo kugurisha amazi nabyo birafasha ndumva bizakomeza kugenda neza ndizera ko David rero yumvise sinzi niba ukiri ku murongo David hari ikindi wakongeraho
ya nta kindi urakoze cyane
urakoze nawe abatwumva ni radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga tubagezaho buri munsi ku murongo wa telefone dufite Albert uranyumva
ndabumva ndakumva rwose
yego ikaze ku Ijwi rya Amerika
yego murakoze kutwakira
yego urahagana he
Bujumbura
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ni igitekerezo kibiri utubazo tubiri igitekerezo tubiri
yego
ikibazo cy'amazi ni uko i Burundi bagira
ku micumba yose ngenguru bitatu akaba nta marobine amarobine iri mu cumba wose ukagira amarobine nkanga 6 10 bizanye n'abantu bahatuye kimwe nuko bishyira merigide zijyakora ari amazi nabwo kubera Burundi hari amazi meza ubwo bakayatwara hanze ahantu badafite amazi ubwo bakayajyaza umusaruro kubera amazi y'ibirimi n'amazi ya mbere kandi meza niyo tutekereje
yego ubwo ibitekerezo ni ibya regide zo twizere ko ababishinzwe babyumva bumvise igitekerezo cyawe
yego murakoze rwose
ni urakoze cyane kandi kuba wakurikijwe ibya Amerika reka nongere mbaze umutumirwa wacu akomeze atuganirire hari ibyo bikomeje kuvugwa ko Haruri ku murongo wa telefone wifuza kugira icyo yongeraho hari ijwi nari numvise rizamo ye nagira ngo ngaruke madame Candide Mujawashema ibi bigusaba ingufu zingana iki gukora ukoreye imishinga nk'iyi ndumva si umushinga umwe gusa ni ibintu ujyanira hamwe uri mu Bufaransa ubikorera mu Rwanda bigufata ingufu zingana iki
ngo ingufu nyinshi zabaye igihe ndakoraga umushinga nibwira mfite ubwoba ko ntazawugeraho kuko hari umushinga munini birometero 9 ari ahantu mu misozi ari kugenda kugira gute nicyo kibazo nari mfite ku buryo dutahana amazi narabivuze nari meze nka kwa kundi umugore utwite cyangwa ari kugise avuga ati uyu mwana aravuka ari muzima ndetse kakugutegereje ku mwana avuka barambwiye bati amazi ageze mu kigega arenze ibirometero 9 nararuhutse numva rwose ngize amahoro ku buryo nibyo bindi byose ngo hari igihe ngera na saa saba z'ijoro ndimo nandika niga amaproje ariko kubera ko nzi icyungamisha mu by'ukuri n'icyo gihe sinkibara ntabwo ari cyo kintu nze njya ku kazi mfite akazi mu Bufaransa nk'umusosiyale mfite urugo mfite umugabo n'abana ariko ibyo iyo mbishyize ku ruhande nkora imishinga ngatekereza ngatelefona mfite ikipe hano mu Rwanda mpamagara nkabwira nti nyamuneka nkeneye informasiyo izi n'izi mujye kundebera nuko mbayeho ariko ikindi ku mutima ni ukugira urwo ruhare ngomba gufasha abiwacu ngomba gufasha aho mvuka ntabwo mba ari igihe
ugomba uti
imbaraga zindi nyinshi ariko zimbibara pe
uti nari meze nk'umugore utwite utegereje ko kureba niba umwana uko ari buvuke ameze hanyuma amazi bayafunguye ukabona n'amazi meza mukayapimisha ukabona n'amazi atagifite ingaruka ku baturage yujuje ubuziranenge byo wabibyakiriye ute
bafashe video bahita bayinyohereza kuko nari mu Rwanda nari mu Bufaransa amazi arimo amanuka mu kigega mbese numvise nezerewe pe numvise nezerewe kuko naravuze nti naje gatatu mu Rwanda nje kureba aho amazi ageze kandi buri munsi nabaga ndi gutelefona naba ndi ku kazi naba ndi hehe ku buryo barambwiye ngo amazi ageze mu kigega bamfatira videwo numva uko amazi amanuka arimo kugwa mu kigega numva ni nk'uruhinja rurize kwa kuri bisohoka mu nda yanjye n'uruhinja rugarije
ni byiza cyane ni byiza cyane none se ubwo umaze kubonaho umushinga wawe umaze kugera aho uwifuza ukaba ndetse unakomeza abandi hari igitekerezo wagize cyo kuba washishikariza abandi bantu baba bari hanze baba abari mu Rwanda kuba bakora ibintu nk'i mbese bagera ikirenge mu cyawe
ndagerageza ku buryo hari n'umuntu ubariyo nawo washinze asosiyasiyo namwemereye ko na ashaka gukora umushinga ku Kibuye namwemereye ko nabona informasiyo mu gukorana n'ubuyobozi n'abaturage akabona ibyangombwa kugira ngo umukorere umushinga nzawumukorera nzawumwigira
yego ni umushinga ntabwo ari
w'amazi
Ya.
Nzamwigira ngumukorere kuko ari ibintu bijyanye no gukora amaproje ndabizi cyane, hanyuma nimara kumukorera ubwo ngubwo nawe ngiye icyo nkeneye kwa mpani ya birometero iki ndetse iby'abantu umushinga ikeneye, hanyuma nkamubarira amafaranga akenewe n'iki byose ubundi nawe ku ruhande rwe agashakisha ubushobozi bwo kubona amafaranga, ariko inkunga yo kumwigira umushinga narayimwemereye. Ubwo rero n'abandi n'ingira Imana nkajya mbona abandi tuvugana tubyumva kimwe nabo bazajya bakora aho bavuga.
Nge reka tuguhakanya ibitekerezo n'inama umaze kuduha kugeza ubu ngubu rwose ni ntagereranywa. Reka guhakanya ubanze ufate no ku mazi hanyuma bundi tubone gukomeza, iyo tugira amahirwe tukabona n'uwo mukorana ku uhora umunsi ku wundi ukurikirana ibyo bikorwa aba yakwakiriye, ariko ntabwo yabashije kuboneka. Ubwo reka tuguhakanya rwose wihangane usome ku mazi hanyuma tukomeze mu kanya hasigaye gahe gatoya.
Bakunzi b'umukino wa basketball. Irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twawukereye tubageza aho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamalek mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio yanyijwe rya Amerika ndetse n'andi maradio dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku ijwi rya Amerika. Nindu zakijyana ntimuzacikwe.
Radio rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ntimuzacikwe rero murararitswe. Tubibutse ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, mu Burundi mukadukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com, kuri Facebook na YouTube vewa radio yacu. Ndagira ngo nongere nsubire ku murongo wa telefone twakire Gordien Hakimana. Uratwumva?
Yego.
Wari waburiye hehe? Wari waburiye hehe? Waduhaye nomero turaguhamagara uraza urongera uragenda, wari wihishe hehe?
Ah okay, ya izuye ku ga telefone ukuntu katagahagaze neza.
Eh no kubona none ndumva gahagaze neza. Nagira ngo ngumwanya utange ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo.
Yego, hama nagomba kubaza umutumire. Yego cyane nyuma bwa mere honye
n'amara mukicyo. Arakumva.
Hama nkaje ndamubaza none ubugira neza bwo kuzana amazi abakora mu bihugu bingahe ni ku isi yose cyane bakora mu bihugu kimwe. Nego nyo yazanye abatoza amahera cyangwa nyine bakoze nyine akazi k'ubujyana neza gusa nta mahera batoze. Icyo cyo ni cyarije.
Ye urakoze cyane Gordien. Madame Candide Mujawashema, ikibazo Gordien abajije hari aho mwagiye mu bivugaho mu kiganiro, ariko ngo aryoha asubiwemo ku babyumvise, ariko kandi mu Burundi ho dufite ikibazo cya FM ntabwo abantu barimo kutwumva. Ubwo rero nokuvuga ko atabashije gukurikira ikiganiro mwamubwira muri makeya ibyo yarabajije.
Bo wa mugani wawe reka nsubiremo gatoya mu magambo makeya. Navuze ko umushinga nawukoze nkurikije ishyirahamwe Association nashinze yitwa Afurika Jya Mbere iri mu Faransa aho bita Lyon. Hanyuma mu by'ukuri ubu ngubu igikorwa mfite ni icya hano mu Rwanda gusa, kandi atari mu Rwanda hose. Aho mvuka hitwa muri Gakenke mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda. Nta nkunga, nta mu by'ukuri nta mbaraga mfite ubu ngubu
kubyerekeranye n'amafaranga yatuma mvuga ngo najya gukora no mu kindi gihugu uretse ko hari akantu gato nashaka kongeraho tugitangira association nari narashatse gushyiramo n'u Burundi mu duteganya gukorayo ariko twigeze gushaka hari association y'u Burundi twigeze gushaka gukorana nayo mu byerekeranye no na za deshe no gukoresha imyanda kuyitunganya hanyuma tugirana n'amasezerano yo gukorana twumva bakorera i Burundi nyuma baza kubireka ntabwo twamenye impamvu babiretse ariko ku byerekeranye n'amazi kugeza uyu munsi nta kindi gihugu twajya gukoreramo.
Hari ako yarabajije no ku kiguzi
ikiguzi nyine twakurikije ikiguzi cya hano cyajyanye n'ubushobozi bw'abaturage kandi na leta yatubwiye mu giturage batubwiye ko amazi adakoreshwa moteri ari amafaranga 8 ntajya munsi kujya hejuru nabwo twasanze ntacyo bidutwaye dufatira amafaranga 8 ari atuma dushobora gusimbura ibikoresho byapfuye kandi tugahemba akanyamigezi nta kibazo kugeza ubu ntabwo twifuza kuzamura cyangwa ngo tujye hasi kandi tubona abaturage bashimishije.
Yego, reka twumve niba umuvandimwe hari icyo yifuza kuba yakongeraho cyangwa se niba yasobanukiwe.
Natobanukiwe kuri byose ntangurane kabisa
biratomoye.
Yego,
nuko ukomere rero hanyuma ubwo aho ngaho Bujumbura mumererwe neza reka tubifurize nyine kuroranirwa
namwe mumererwe neza.
Yego, urakoze. Noneho ndana turimo tugana ku musozo nagira ngo Madame Candida Mujawashema muri makeya twanzura ikiganiro muhe inama muri rusange abantu bashobora kuba bifuza nko gukora umushinga cyangwa se imishinga nk'iyanyu uburyo bakwitwara icyo mwababwira muri uyu mwanya mufite ijambo ryanyu riragera kure cyane. Muranyumva?
Ariko ntabwo ikibazo nyumvishe neza.
Ndavuze nti muri rusange muri aka kanya minota mike yadusigaje dusoza ikiganiro mwanzura inama mwaha abantu badukurikiye baba bifuza gukora imishinga nk'iyanyu cyangwa se no gukora irenzeho inama mwabaha ibitekerezo ku buryo uko bakwitwara cyangwa se n'ikindi mwababwira ko ijwi ryanyu ririmo kugera kure.
Ngo mwakoze cyane kumaga kanya kugira ngo tuganire n'abashoboye kubaza ibibazo byabo no gutanga ibitekerezo. Icya mbere nagira nk'abantu inama ni uko umushinga wose umuntu yakwifuza gukora agomba kubanza kuganira n'abaturage kuko umushinga utavuye mu baturage mu bitekerezo byabo mu byo bakeneye ntuzamuka ushobora kuwuteruka uterera kahariya ariko mu kuwukurikirana mu kuwushyigikira ngo umushinga urambe umuturage atawugizemo uruhare ntushoboka. Niba ufite ubushobozi bwo gukora umushinga manuka ugere ku baturage uvugane nabo uganire nabo ubanze umenye uburyo umushinga wawifuzaga n'uburyo muzafatanya kugira ngo bawucunge ukomere urambe. Nicyo kintu cya mbere nagiraho inama abashaka gukora umushinga. Ikindi nagira abantu inama ni uko buri wese amenye iwabo. Twakoze ibirometero byinshi kera tujya kwiga kure tugira gute uyu munsi abantu bameze neza ntabwo ari kimwe na mbere nta miruho ikabije bafite. Buri wese agira akantu ko gukunda iwabo areba aho yavuye avuga ati saho narerewe nta kantu kahabuze hanyuma nawe agire mu rwo ruhare.
Rwose reka ngushimire cyane Madame Candida Mujawashema kuri iki kiganiro tugiranye. Ngushimira kandi n'iyo mishinga yose ngusaba gukomeza kwiteza imbere no guteza imbere abo ifasha. Murakoze cyane. Nshimira n'abo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma bakiriye amajwi n'abadufashe kubagezaho iki kiganiro kuri mikoro ya Rejeni ya Mukanga.